Operator, looks to go low, Mr. Movie Dice 2 for the street EP, Siga DJ. Shout out to my nigga, Bosque. Let's go.
Kutsa mabonke isiqoko phansi idolo phansi ungazongibheka emehlweni khona house untukuthi ugo indlamu yami uyangazi indoda ekhahlela amadoda alishumi indoda esabela kabuhlungu mase uyibiza ngesihluku imbiza embele kwini eminyanga echibeni umakokoto emagedini kuze kuvuke umastand uthula sisabakalali la ikhaya uvuka ngifake kufinye ikhehla qeda kuphume ngomnyango umaketula isiteteleki ukuze kutebele ebhesi umagidazi sibutubutu ngokusitobo zesibunu umakhokhobe emakhoneni usanga kuvusa kwikhoma amaketa angabophe inkulu ezafahlaka fantuku umasobozo umashoshobo uhaqa impela uyangibona ngidinwa kanye kuvukulaka kuze kuvuka abadala ngidlozi umakhosi kusengaringi abalozi nginyozi nginodozi ngisengakuhlaba ungapholi
ngisengelaphaungaoimhlola my best bona oh my best bona they won't believe it bona they won't believe it hey cause they know that we will conquer ikona house pros ikona house pros
ngisazoshintsha ishuga ngiyenze ichilisi ngisazoshutha ibhidi enkulu nami ngiyenze ifilimu ngikhanda isozo lami elincane ngize ngifake usilingi ngicela uchizi njalo njalo ngize ngibhodle ngobisi ngishaye izibuku kuze 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 kudina umphakathi ehaqasi bazongenza imeya yabo noma ngingagelezanga bazonginika isikhundla sami noma ngingakhankasanga bazobhema bakhole kusho isilwane ngumantshingi mina ubinda kanodla ngiphile impilo kalova ngidodayi nika lami sengaphila ukhandleka mculo wami ikhala njalo nawe xosha inhlupheka inamba namba siyangibusa manje sengiyahluleka ukubekezela noma ukulinda kumina konke kuyafana khokha khokha ngifuna imali uyazi ekhaya kuyashona ngibhodla indlala everyday noma inini ngashona mengawina noma ikanye noma ehluku ngawubona mengagini noma ikuphi usangavela uzongibona ngi-all over namanani okukunanela inamba nawo uwathola sithi ukuthatha ithubanyana sibe ngokudliwa kwemike masiphumula sesiqedile bese ngifasele zakho mazinandi uzozwa ngami ngisengakudalela ubeat uma ungarephi ngena mina ngivele ngirephe ngesingisi
Simshola, my best boner, oh my best boner. They won't believe it, eh. Boner, they won't believe it, yeah. Hey, cause they know that we will conquer. It gonna house pros, eh. It gonna house pros, eh. Oh, but I cool Simshola, my best boner. But I cool Simshola, eh. Bashaya makona, awu bakhuza imhlola abanye babo Basopa baba, sikhoza i-danger Awu bayosibheka, abanye babo bayosixeka Inamba thina lokhu sikwazela Lalela, awu thina sophakela We together, njengothukela Umfulo phakelwa yiyo yonke I see them babies, when I take selfies Sebeyakhala We will give them tissues, bese nama issues, bese nenkinga. Hey, ngoba ngeke besimele, ngcono besiyeke. Awusiphumelele, yeah. Ah, yeah. Ngeke besimele, ngcono besiyeke. Awusiphumelele, yeah. Ah, yeah. Ah, yeah.
Shola, my best boner, oh my best boner. They won't believe it, eh. Boner, they won't believe it, yeah. Hey, cause they know that we will conquer. It gonna house pros, eh. It gonna house pros, eh. I was like, who's him, Shola? My best. best bona. But I call him Shola. But I call him Shola.